yesu menifunga kokoro na yesu menifunga minyororo ya mahaba hata kwenye giza totoro baby nachitaji ni uwepo wako na ni sawa when you let me in room yo leo kesho peponi yeah, yeah. Siki ushafunga kwa komeo ya usisiki wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadinani kwenye hili penzi na imani baby wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadinani kwenye hili penzi na imani baby this kind of love of love, how to impact a quail of love, of love. This kind of love, of love, how to impact a quail sponsor of love, of love. Ora dinite tekete mama nite tekete wala kumbala thamani la kumbala thamani ipora dinite tekete mama nite tekete wala kumbala thamani la kumbala thamani wabaya wanasema unifai wanasema yetu na hadinani kwenye mpenzi na imani Wabaya wanasema unifai Wanasema yetu na hadinani Kwenye mpenzi na imani Baby This kind of love Of love Hoto ipatata kwa ela Of love Of love This kind of love Of love Hoto ipatata kwa sponsor Of love Of love, this kind of love, of love. Oh, toy patata kwa ela, of love, of love. This kind of love, of love. Oh, toy patata kwa sponsor, of love, of love.